Luka umutwe wa 14. Ku munsi w'isabato Yesu ajya mu rugo rw'umwe mu batware b'abafarizayi ngo afungure, kandi abari aho baramugenzaga. Maze umuntu urwaye urushwima bageze imbere ye. Yesu niko gufata ijambo abaza abahanga mu by'amategeko n'abafarizayi ati,
"Mbese biremewe gukiza abarwayi ku munsi w'isabato?"
Maze barinumira. Yesu niko gukora kuri uwo murwayi aramukiza, maze aramusezerera. Nuko arababaza ati,
"Ninde muri mutarohora umwana we waguye mwiriba cyangwa ikimasa cye nubwo haba ari ku munsi w'isabato?"
Kuri ibyo byose babura icyo bamusubiza. Yesu yitegereza ukuntu abatumirwa batanguranwaga imyanya y'icyubahiro, maze arababwira ati,
"Igihe bagutumiye mu bukwe ntukihe umwanya w'imbere. Birashoboka ko haba undi ugushumbije icyubahiro watumiwe. Nyiri uko watumira mwembi akakubwira ati, bisa uyu muntu, yewe wahava ukozwe n'isoni ukajya mu mwanya w'inyuma. Ahubwo igihe utumiwe jya wicara mu mwanya w'inyuma kugira ngo agutumiye naza akubwira ati, inshuti yanjye ngwino imbere, nibwo uzaba uhawe icyubahiro imbere yabo bose musangira. Erega uwishyira hejuru azacishwa bugufi, kandi uwicisha bugufi azashyirwa hejuru."
Nuko Yesu abwira uwari wamutumiye ati,
"Nutumira abantu ku meza, haba ku manywa cyangwa nijoro, ntugatumire inshuti zawe cyangwa abavandimwe cyangwa abo mugirana isano cyangwa abaturanyi b'abakire bazabasha kugutumira nabo bakakwitura. Ahubwo nugira umunsi mukuru ujye utumira abakene n'ibimuga, abacumbagira n'impumyi, nibwo uzabuhirwa, kuko batazabasha kukwitura Imana niyo izakwitura ubwo intungane zizazuka."
Umwe mu basangiraga na Yesu yumvise ibyo aramubwira ati,
"Hahirwa umuntu uzaherwa ifunguro mu bwami bw'Imana."
Nuko Yesu aramubwira ati,
"Habayeho umuntu wakoresheje umunsi mukuru ukomeye awutumiramo abantu benshi. Igihe cyo gufungura kigeze, yohereza umugaragu we guhamagara abatumiwe agira ati, nimuze kuko byose byateguwe." Nuko bose batangira guhimba impamvu zo kubyangirira. Uwa mbere ati, "Naguze umurima, none ngomba kujya kuwureba, ndagusaba kumbabarira. Undi ati, "Naguze ibimasa 10 byo guhinga, none ngiye kubigerageza, ndagusaba kumbabarira. Naho undi ati, "Narongoye, none simbasha kuza." Uwo mugaragu asubira kwa shebuja amutekerereza ibyo byose. Shebuja ararakara aramubwira ati, "Ihute ujye mu mihanda no mu mayira y'umugi, uzana abakene n'ibimuga n'impumyi n'abacumbagira." Umugaragu aragaruka aravuga ati, "Data buja, nakoze ibyo wategetse ariko haracyari imyanya." Shebuja aramubwira ati, "Ongera ujye mu mayira yose no mu mihora, maze uhate abantu baze, urugo rwanjye rwuzure. Ndababwira ko nta n'umwe muri ba bagabo nari natumiye uzangerera ku meza."
Abantu benshi bari bashagaye Yesu, maze arahindukira arababwira ati,
"Umuntu wese unsanga ntankunde cyane kuruta uko akunda se na nyina n'umugore n'abana n'abavandimwe be, ndetse nawe ubwe ntankunde nk'uko yikunda, ntiyabasha kuba umwigishwa wanjye. Kandi umuntu wese utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Mbese ninde muri mwe washaka kubaka inzu y'igorofa ntabanze kwicara ngo abare amafaranga azayitangaho ngo arebe niba afite ayayuzuza? Bitabaye bityo, aramutse ashyizeho urufatiro akananirwa kuyuzuza, abayibona bose bamuha urw'amenyo, bavuga bati, 'Dore umuntu watangiye kubaka none ananiwe kuzuza.' Cyangwa se umwami waba afite ingabo 10,000 agaterwa n'undi mwami ufite ingabo 20,000, ntiyabanza kwicara ngo arebe niba yashobora kumurwanya? Asanze bidashoboka, yakohereza intumwa kuri uwo mwami akiri kure kugira ngo amubaze icyo bakora ngo babane mu mahoro."
Yesu yungamo ati,
"Nuko rero namwe, buri muntu wese muri mwe udasiga ibyo afite byose ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Ubusanzwe umunyu ni ingirakamaro, ariko se wakayutse wakongera kuryoshywa n'iki? Nta kamaro uba ugifite kaba ko gufumbira umurima cyangwa kuboza ifumbire. Icyawo ni ukujugunywa. Ufite amatwi yumva, ngaho niyumve."